kufika. Mana kukosea ni wajibu, Mola meshaandika. Nasianguki, mimi nimechaguliwa. Naitegemea achoki, hajawahi kupitiwa.
Navyotuma vini uwe ndo vinanikuza, vinanipa ujasiri na kuwa gado kamili. Taka kunidhurumia upite kwake kwanza, Mungu wangu halali ana ulinzi mkali. Na ndio maana naringa, 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 nalindwa na Mungu. Msinione na vimba, na vimba, na vimba, na vimba, na vimba, nalindwa na Mungu.
Praise the God. Cheers to the Lord.
Hajaumbiwa nyungu nyungu, wala mtu mwenye maarifa. Kweli mabaya sikosi, najua mazuri yangu mtayasema nikifa. Hey, unaniona napambana kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu visinifike ngo. Utadhani wao hawana, umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu kinawatoa roho. Hey, nasianguka.